Exclusive from ZambianTunes.com.
Sean Platinum, Ramciano, P-Funk, Romeo, the Sweet People.
Rest in peace, Tatini Zakamipeza. Rest in peace, my friends Zakamipeza.
Paganis on the other
side. Ulumuni Aziva Quebarini. Aziva Quebarini. Ulumuni Aziva Quebarini. Aziva Quebarini.
Looking blame pale suwezi kublame kule. Mama kaka mbinda huyo kapotea. Mini nani sina wako nisoke. Kama mbanga naishi kama sina dame. Zoni platinum take it take it take it aliko. Dams ano P-Funk from Sweet People. Nukikali naishi kama Stimley. Pole sana kwa liwa feel. Kutu wako P-Funk kima na uke.
From ZambianTunes.com.